kwa ni ujui
mwanzo ilikuwa sijui
mina ngoja maembe hivyo wana ikula mbichi na chumvi ashiki simu zako chali yake wa Saudi ya merudi siamini shida zako zote ni juu ya
akinipenda mama inatosha akinipenda baba
asikia kelele kwa jirani kwa nini vita ama hini raha asikia kelele kwa jirani kwani ni vita ama ni raha gani? Mwingine anasema ah, mwingine anasema
F2.
Duri kwa ni ujui
F2
barakati ya shugli mina ngoja maembe hivyo wana ikula mbichi na chumvi ashiki simu zako chali yake wa Saudi ya merudi siamini shida zako zote ni juu ya dema na duri stuvai mangwai anadai ni mbaye baye stemtu ambodha walai bilai labda ikiwa kapa hanging line mambo ya magoshodo sidai niliamua bolungo niangai mkiwa na wewe natumia maganji pesa inabaki maziro badai aliklik na klik ni mindi mtuwa kwa strict picnic tuli take my pics mpaka wakata iskade ya nasimp jumper ya wrong render ya pink ya wa sete red chips kinembe KJ stink siku jua dengi yange flip
mm-hmm.
Unatuma meseji mchana, anajibu siku mapenzi unamwona ulanya na chati na kukujibu hata kia na poti yuko kwa bati na marafiki.
Na niko single na enjoy, niko single na enjoy, mwenzenu niko single na enjoy, bora niko single na enjoy.
Kitaka kwenda kini
na ina, napati mpaka sugu,
apu si ulisi yo
na ina, napati mpaka sugu.
Nikitaka kwenda tipsi elements samaki samaki Juliana liquid yo
DJ F2 the hype master.
Oh shobo
Ricardo Momo
sitaki shobo
don fumble.
Oh shobo
salimie mkubwa fella na babu tale
sitaki shobo na mapenzi
don Mendez mahela.
Kichobo na mapenzi bora kila mtu kivyaki mwenzenu misiwezi na unabora niache asije ntokea puani mkikumbana kidogo kami sexy wake naona chati na kumbyu statasi zake wakumbushie zamani na
makopa kopa wanatumiana emoji za makopa eti kukomentiana makopa kopa wanatumiana emoji za makopa eti kukomentiana.
Ukinyona nacheza mziki sizani na mawazo jamani kuwa singora
Uncle Shamte.
Ukinyona nafuta shisha sizani na mastresi wala na enjoy ya
wapi mama Dangote.
Ukinyona na kunywa Hennessy sijenga nina msongo jamani usingora
Esma Platinum Juma Lokole.
Ukinyona na gonga kibati usijenga ni Ahmada jamani kuwa singora miacheni mwenze na enjoy.
Suda, habari mbaya zimenifikia, mandugu zangu wananikulia, kumbe sahani yangu ni sinia, na inaniuma sana.
F2
yule mpenzi niliaminia, nikamuweka mbele ya dunia, I must be tripping nikikurudia, umenitesa sana.
DJ F2 the hype master. DJ F2 the hype master. DJ F2 the hype master.
Nairobi, yule nakupea,
Yo.
Cause I like it.
Bring, yeah. Brother, squeezy my dem ni blanda. Jana kuzwali mkaza. His family, get together kwa bed. Your story to mekata. My boy wengine blanda. Wata kukulia mama. Na kuchekeshe sana. Madem, eh. Madem wa siku hizi. Wana machali wengi nilichapa moja juzi. Ika ingia ndani. Dive.
Nairobi, yule na kubea, pia na vibea, akikuletea, ananiletea, wanakula fea, sote tunashea, huko pasa na Nairobi, yule na kubea, pia na vibea,
akikuletea,
mambo mengi.
mpati mwewe. Huo uchungu unaohisi wewe, utakudhuru utalipata mwenyewe. Wacha machungu kwa mafanikio ya wenyewe. Nikijipanga mara nimekuwa mtukutu, na nikingara mnasema nimeovadu. Nikiwa pesa mnasema tena sponsor, kila ninachofanya kwenyu hamjapu. Nikusanyeni, itaneni mkutano wenyu wa daily. Mseme nilivyopatwa na mambo mengi, mara nimelaaniwa, mara nimefeli. Kunikejeli mimi nimenona, tena naendelea kusonga. Kanijazia Mola na furaha, na tena maisha ni nimeshona, nazidi kusonga. Mimi nimenona, tena naendelea kusonga. Kanijazia Mungu na furaha, na tena maisha ni nimeshona, nazidi kusonga. Mimi nime
F2 DJ F2
mama. Sosi delivery, pombe kemikali, mapenzi halali,
mapenzi legend.
Nilikwanga silali hapo awali, Kanairo hakuna amani. Hakuchi on fire, can't deny. Miguu zake unzunguka kama tire. Akibend over, ni game over. Na sasa mpaka naitisha sasa, na kulishwa
matamu ya roho,
na ogeshwa
oh mamu,
goda mbichi na valishwa kidogo tu ninyonyeshwe. Ready zangu zisokotwe, shingo ni masajiwe. Nasanifiwa, naroliwa, kisha navutishwa.
F2
navutishwa.
Kuamka kungara na kukaa tu, ula mahaba ya kistarabu, na tabasamu bila sababu. Kitandani nafunzwa adabu, kuka kukaliwa, kulala kulalia na kulaliwa. Maisha ya gorofa, nikitoka kitandani naruka kwa sofa. Wifi imelipiwa nadekezwa upara na papaswa na bembelezwa na tulizwa uso nakaliwa na sanifiwa naroliwa kisha nafutishwa mama nafutishwa oh nafutishwa.
Master DJ F2 the Hype Master DJ F2 the Hype Master. F2
kunywa maji kuonyesha pole pole. Najipe mwenyewe zitoke. Kunywa maji eh. Ukimaliza kunywa pombe. Peleka maisha pole pole. Najipe mwenyewe zitoke. Songa ugali eh. Foundation weka ya samaki. Ikatikati ya Januari. Kula ukasirishe kamati. Twanga ugali yeah. Foundation weka ya samaki. Ikati kati ya Januari. Haribu jina jenga mwili. Ayo yo. Apani mbwe mbwe. Na ukile tangori ngumi pweze. Apani mbwe mbwe. Apani mbwe. Weja mbili mbili apani mbwe mbwe. Wawili wawili leo ni mbwe mbwe. Aroro na BNM ni mbwe mbwe. Apani mbwe mbwe. Piga kazi ye. Kulima sita gui jembe. Mzigo wangu wajani pepe. Jipange ama tukupange. Washa kitu shetani ya hepe. Si alijileta mwenyewe. Hapa ni shangwe tuna mbwe mbwe. Hapa ni mbwe mbwe.
Sana, kai wewe utatesa sana.
Kai, 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 k
jirani. Kwani ni vita ama ni raha gani? Mwingine anasema ah, mwingine anasema Kwani mapenzi megeuzwa kwa kumfuna vile kwangu kuna bo. Nasikiza mafranco. Kipulo titanifanya niwe ho. Nasikia kelele kwa jirani. Nasikia kelele kwa jirani. Kwani ni vita ama ni raha gani? Mwingine anasema ah, mwingine anasema Kwani mapenzi megeuzwa kwa kumfuna vile kwangu kuna bo. Nasikiza mafranco. Kipulo titanifanya niwe ho. Action night. Watoto alale by nine. Nikudunge vaccine. Leo movie ni ya Shaolin. Vita vya kikungfu. Kungfu DJ Afro kuja utangaze drama. Vita vya kichinku, chinku, kabla mechi yanze mdongo ntakukanda. Tumefunga na pingu, pingu, moja kwa mgu nyingine kwa kitanda. Okelo mano kungfu, kungfu, bie vemena kungfu, kungfu. Wai mama, umezunguka kama nyoka, anakonda. Wai mama, unateleza kama mrenda. Lakini mependa, kisi peda. Bile nependa mix ya broiler na kienyeji. Vibes, bebu geuza. Osherisa makeli wipande moja. Action time, action night. Ufike kwangu by nine. Nimetema taxi. Amenyo wa Shaolin. Vita vya kikungfu. Drama. Vita vya kichinku, chinku. Kabla mechi yanze mdongo ntakukanda. Tumefunga na pingu, pingu. Moja kwa mgu nyingine kwa kitanda. Okelo mano kungfu, kungfu. Asuda mano kungfu, kungfu. Cheri nipeleke Thailand. Na mimi nikupeleke Bangkok, yeah. Tuishi juu ya island. Tuishi maisha ya kibailando, yeah. Kuja tufanya mambo, mambo. Nikukunja nikufunze ango, ango. Movie na soundtrack ya bango, ango. Action unapewa ni ya Rambo. Action night. Ufike kwangu by nine. Nimetema taxi. Amenyo wa Shaolin.
DJ F2 the Hype Master.
Tumejiseti, we on the highway. Tukafunga breaki, tukaanza bishana. Asking who is Diana, vipi mnajuana. I swear, tumejibitray. Baby, tumejiseti. Cause love isn't here right now. I guess we'll never know. Mali history inge enda.
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby ziandike. Punguza drama. Baby, zitushike, washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Nachona misi hiki, tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kamlo badilishe namba.
Bado wose manga mene psycho. Bado mupiganga simu yako. Nili delete ingi namba yako. Lakini naikumbuka anga kwa moyo. And I just can't explain. Thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame. Kila saa tunakumbana. Lini tutaelewana.
Tulichokwaza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby, ziandike. Punguza drama, baby, zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Haki zile vitu tulipanga. Nishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kablo batilishe namba.
Of you, spell it out, mama. Tell me what you're feeling. Let my actions be what you're thinking.
Cause it tastes like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life. Yeah, you're winning in life. You taste like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life. Yeah.
Chochote utataka nitakupa ma. You're my girl.
Call me your number one. Baby you can call me a super girl. Chochote unataka nitakupa. Nitakupa. You're my man. I wanna climb to the top of the mountain. Let you cruise on this endless sea. Open up the windows to yourself. I want you to see what you do to me. Watch my spirit melt into your arms. Freeze this time zone, we'll never be apart, baby. I know you're comfortable under my skin, so don't let go. Pull me close, let the energy flow. From my head to my toes, life is split. Let's get lit, wake back up, then we do it again, baby.
Call me a number one. Baby, you can call me a superman. Chochote utataka nitakupa ma.
Masaibu
inayo yapitia kukupeleka dina. Uliza viatu na kadheri linavyo katafuna, eti ndo upule baka biza. Uliza viatu, ask my shoes, ask my shoes. Uliza kiatu, uliza kiatu. Nimekopa nikupe, kumbe wewe ndo kupe. Nangangana ndo tule, juhudi zangu kure.
DJ F2 the Hype Master.
I heard that love should always make us strong, but how I feel, I think that they were wrong. Ask me why, nasema taxi nilipe, rent me nikupe. Kwele siso kwe Mombasa, sijone mapenzi nikupe, mpaka we mitike. Nasema taxi nilipe, rent me nikupe. Kwele siso kwe Mombasa, sijone mapenzi nikupe, mpaka we mitike. Ask my shoe, uliza kiatu, uliza kiatu. Ask my shoes, ask my shoes. Uliza kiatu,
kitendawili.
Uliza kiatu,
kitendawili. Teka, nilimuonyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema doyo salon ni thao tu, na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE, akirudi nilimpata akimeza pitu. Alikutenga. So niko stuck katikati kama stick ya mshikaki, na mpenda huyu mshikaji but kiatu tu nanejua story. Yani vile miu mchocha nimemflash bahati mbaya juu niko na deni ya boba. Call him, yani vile miu kanyaga matope kabla nifike kwa lami, na ile stress miu pitia kabla nimbongeshe kilami. Yani vile miu mpandisha taxi, then enda kudandia gari ya moshi. Yani vile miu mahasilia diketu wangu naza kutoa moshi. Yani vile miu mwita baby, tunajua ni kimwita njeri yo ari mzago uka el. Na yo mwame zako ni mispoile. Ni vile nimetama kani timbango mzago uka sanda. Kani vile yani kani kukopa nimekopa, yani kani kukoka nimekoka, yani kani tisa nimepigane. Tu nilivisho kikake namba nane, nata usiku nipate menchora nane. Toa moja, saba. Vile nimesaga mpaka toja, nika mdangeti mina ishigi umoja. Nika mwisha mpaka misi mwana vii oja. Yeti na wakma hakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka. Ni vile atele udine kasimama atasimama pamoja. Ni vile kama penzi ni nyole basi nimemsetia nati. Yani vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB. Niko na fever jo ananiumiza. Yani vile kama penzi ni mistari basi nimemwandikia sentensi. Matenzi mpenzi na kuenzi vishenzi. Niko cheesy, crazy, mwizi. Mama penzi, funge, I'm guilty.
Yeah, yeah, yeah,
yeah.
Slow down, baby, before you
yako kose kuamini. You say you wanna bam bam with me. You say you wanna chop my money. You say you wanna call me daddy. Oh, I can be your sugar daddy, mama. I can put you on top. I can put you in a song. Yeah, baby, chop and chop, don't stop. Cause you're the sauce on top. Baby,
extra pressure,
so baby, when you wine and pause, you're killing the ball.
Kujivumilia mimi nije nikuvumilie wewe. Ah, nimengangana nimejaribu nifike nilipofika mimi mwenyewe. Tafuta pesa mwenye mihela mwanamke ajilete mwenyewe. Ah, ni wapi huelewi? Nikufafanulie mazo mimi sipandi uba sichukui fare na kanyaga mafuta. Lugha yangu ni fedha, nikitaka mpya na mashine nanunua. Usinishike bila do, ndio moto yangu. Wanajua walio jaribu kitambo. Bila do, ninasonga kando. Najichomoa ninaharibu mipango. Usinishike bila do, ndio moto yangu. Wanajua walio jaribu kitambo. Bila do, mimi hunipati. Siwezi tena sikufuati.
DJ F to the Hype Master. Master.
Unasema unanipenda bro bila hela, very dangerous. Ah, uogopi kutendwa, jaza mifuko upate confidence. Ha, siwezi tena badili tendo. Kama ni pesa yamejaza mapengo, mwenzangu najipenda, twende majimbo. Jaza sindimba, kwa kweli mimi sitakula, I love you. Kama mapenzi ni matamu, yapeleke yaandike kwa vijitabu. Ni sawa mimi kutofikiria, usinikaribie. Usinishike bila do, ndio moto yangu. Wanajua walio jaribu kitambo. Bila do, minasonga kando. Najichomoa ninaharibu mipango. Usinishike bila do, ndio moto yangu. Wanajua walio jaribu kitambo. Bila do, mimi hunipati. Siwezi tena sikufuati. Ndiyo moto yangu, wanajua walio jaribu kitambo. Bila do, mina songa kando. Najichomoa ninaharibu mipango. Usinishike bila do. Ndiyo moto yangu, wanajua walio jaribu kitambo. Bila do, mimi hunipati. Siwezi tena sikufuati.
Stay rocking on the midnight train.
Oh Lord, oh Lord, stay rocking on the midnight train.
Stay rocking on the midnight train.
rocking on the midnight train. Oh, oh, sweetie rocking on the midnight train. To Zion.
To Zion.
To Zion.
To Zion.
Steady rocking on the midnight train.
Steady rocking on the midnight train.
Steady rocking on the midnight train. Oh Lord, steady rocking on the midnight train. To Zion.
Mitumba, nena rumba ya toy. Kuna rumba ya kibich, utajua ujui. Kuna rumba for all niggas, ila rumba Japani.
Kuna rumba ya state house, iko chini ya maji. Kuna rumba ya bunge, yeah, ya majambazi. Ukileta ujinga, utalala ndani. Kuna rumba for all you niggas, lakini rumba Japani. Yo rumba,
hapa ni wapi?
Ni wapi?
Tumezungukwa na shisha na shasha mani.
Baby,
usiniache nitakufa kilo napo nipikia simu lazima nitakuja ukisema nikuja jioni nitanunua chupa mama lolo tupendane mpaka kufa
oh sheri mapenzi ya leo naogopa kwanza warembo wangolopa wameweka mitego kwenye mapa ulo ila ukinitega sitakata nitakopa nitalima mama nitachanga nitaiba oh 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 tupendane mpaka kufa
DJ F2 the hype master
Chana na mapombo za Ashura be Hata nafula namba yake nimefuta Na kuashua hey. Usiku silali naona sura yako mrembo Daily natamani kwa mwenge kubwa visible Nateso na rada kila nikikona na huyu jamaa Kweli mama unanifaa waniwa How do I live without you, baby? Nenya ube manje, nipeleke eregi Kwa mama, mweleze na baba Girl, I need you in my life, now, now, we will When I see you holding hands, kama mwezi usiku Baby, you know you're the one
Tonight you could be my babe ya pesa. Tutacheza hata kama tuna pesa. Goma zalia na mimi nataka kucheza. Kucha kutwa nishazoea kesha. Sakata rumba achilia pesa. Hatujui kama tutaonana tena.
DJ F2 the Hype Master.